diyaaradani waxay markeedii hore ka timid Egypt.
Maxay waday?
Diyaaradu waxay waday frozen food items oo loogu talagalay ciidamada Amazon.
Marka waxay watay raashin nooca la kaydiyay ee la qaboojiye ah.
Waa sax.
Watay. Ma ka warqabteen in ay soo socoto diyaaradaas?
Haa, oo waxaan siinay clearance permit in diyaaradaasi ay imaato shalayto saacadda markay ahayd 12:00 ama 10:30 waqtiga ayaa filimayna.
Marka maxaa dib u dhigay?
Waqtigii ay kasoo baxaysay Egypt oo anaga aan filimaynay waqti ka duwan ayay soo report gareysay. Waxa dib u dhigay ma garanayno, laakiin waxaan ogaanay inay kusoo aadan tahay waqti airborku uu xiran yahay.
Marka shirkadda diyaaradda iskale iyo duuliyaha diyaaraddu ma ka warqabay in airborku uu xiran yahay xilligaas ay soo socdaan?
Ma garanayo inuu ka warqabay iyo in kale, laakiin waqtiga clearance-ga loo siiyey waxay ahayd waqti airborka uu shaqeynayo. Iyaguna waxayna soo waceen waqti airborku uu xiran yahay ayayna xiriireen ama airborkigooda uuna soo gaaray.
Way, marka maxay saacaddaas haddii ay socotay oo ay shidaal la'aan ku dhacday hal kale oo lagu furdaamiyo ma jirin miya?
Hal kale wuu jiray. Anaga waajibkeena waxa waaye in ninka bilotka isagaa mas-uulka ah diyaaradda meeshay u socoto iyo meeshay ku deganayso iyo haddii ay ku degan karto go-aamaadka la xiriira bilotka ayaa mas-uulka ah. Anaga waajibkeena waxa waaye inaan u sheegno ninka bilotka ah airborku inuu xiran yahay, gadashada habeenkina aan la ogolayn. Hadduu aan suur inuu degto waana anaga ku caawinaa, laakiin marka hore aan u sheegnaa waxyaabaha technicaliska ah ee aan u suurtagelinayn. Allahu sababay in airborka uu garraado habeenkii, waxaana ay ku qoran tahay oo airline-yaduna ay leeyihiin oo aan ogeysiinay in airborku uu yahay operational only saacadaha from 6 to 6, ama sida Zuluga loo yaqaano in airborku xiran yahay from 1500 Zulu to 0300 Zulu, taasoo macnaheedu yahay daytime-ka, taasoo macnaheedu yahay in habeenkii ay xiran tahay, maalintina ay furan tahay from 6 a.m. to 6 p.m. from 6 p.m. to 6 a.m. na airborku uu yahay mid xiran.
Watay, wadahadalkii ugu dambeeyey ee idindhex mara idinka iyo duuliyaha diyaaradda waday muxuu ahaa?
Wadahadalkii ugu dambeeyey oo na dhexmara towerka iyo diyaaradda, su-aashaada masafda.
Haa,
wuxuu ahaa in diyaaradda lagu inay samayso lastitan maan bidix u leexato oo dhinaca badda ay aado iyadoo ku fogaanaysa dhinaca badda si ay u hesho final dheer oo aan inaguna ku hebi karno si aan ugu sheegno uu dhib kala kulmay bilotku in runwayga uu arki waayo si aan u siino direction oo aan ku dhihi karno bidix u leexo 2 degrees ama midig u leexo 2 degrees ama koos u soco 5 degrees ama kor u soco 5 degrees si aan u siino direction aan runwayga ku abaacino ninka bilotka ah. Markaan instructionkan siinay kadib musmaan dheer ayaa soo gashay, taasoo macnaheedu yahay in contactigi ama xiriirkii taawarka uga lahaa bilotka uu lumay.
Marka waa markii shilku dhacay markaas?
Marka waa shil lama oran karo oo waxay ahayd emergency landing oo ninka bilotka ku go'aansaday inuu diyaaradda dhulka dhigo isagoo la beegsaday meel dadka aysan deganayn si uu ku yaraado dhaawaca kasoo gaari kara shacabka ama dadka diyaaradda saaran. Taana Ilaahay waa u suurtageliyey oo wax dhulka joogana wax kumaysan noqon, wax diyaaradda saaranna wax kumaysan noqon. Ilaahay mahadiis.
Ugu dambeyntii, waa maxay sababta ilaa haatan aanay diyaaraduhu habeenkii uga soo degi karin garoonka Aadan Cadde?
Waxay markeedii hore ay ahaan jirtay arrin la xiriirta dhinaca ammaanka, in airborku dhinaca ammaanka la baqasho ay jirtay dhowrkii sano lasoo dhaafay, laakiin nasiib wanaag marraba aysan dhicin. Diyaarad ku dhacday dhaawac kasoo gaaray dagaalada dartood ama dad diyaaradaha la beegsanaya asaas ama madaafiic inaysan hore u dhicin ama aysan dhicin muddo gaaraysa ama hadda ka badan 4 sano ilaa 5 sano inaysan dhicin. Laakiin waxaa iska jirta cabsi ah in habeenkii baqasho ah in runwayga aan lagu soo degan, waana arrin soo jirtay waqti badan, laakiin hadda aan rabno inaan xalino anagu adeegsanayna statistika ah inaysan waxba ka dhicin Muqdisho airborkeedu wax dhibaata aysan kaga imaan diyaarad kusoo deganaysa Muqdisho dhaawac ama rasaas ama hub kaga yimid dad dhulka jooga oo ama dagaalamaya ama ujeedada magaciisa uu xaraqa lagu dilinayo diyaaradda ama shaqooyinka sidii loo diyaarin.